God embarrass me with money. God confuse me with money. Give me 1 billion naira. Look at that guy, Bill Gates. He's everywhere. He's a multi-billionaire. Alhaji Dangote. He's a multi-billionaire. Our own Davido. I, OBO of yesterday, has 30 billion in his account. God, that one is heartbreaking now.
Samson and Kenna. What is it, Tiwago? Men in Butegi. If I never know now, Billy Billy can never if.
Hey, money rules the world. Money rules the world.
Billy, Billy, na dollar. Gozielu mundo yimu na naira. 1 billion naira. Obodi Choluka Chukwu nye gi 1 billion naira. Ngwa wenya kenu 1 billion naira. 1 billion naira. Ego Chukwu abia kuwa Ogba Chukwu ego 1 billion naira. $1 billion naira. $1 billion naira. Chukwu Olisa melu fia. Onwa lundi nge fafolu 700 million. Kolwe 1 billion. Nungwe lonye chukwu kelunu wakafufo. Anyi lobe lolu kanyi mwenye kwego. Anyi bosa fia kanyi la fia fuma. Ebi banyi geluto, anyi janyana. Obulu ni choluka chukwu kelu wanyaki 1 billion. Nungwe nyakenu. Ngwa 1 billion naira. Chukwu Olisa Nabi. ọlọrun ki nye 1 billion naira o ti sabe neji ndo e so mo go na ni obadike ife di na ni obani demili e so mo go kene lu mu lologi doctor lady uu eji ndo mi ma si na chodi beze mwanyoma unye se mo go nye zene kene yi oji mo te mo go mwanyoba Ezo mogo eli bagwa boyim imale ezo mogo ezo mogo chisa bende zindu eli bagwa tubuge neki wambi 1 million naira onye ki nile neye ni onye wole gona onye wole gona niya Harvester Hotel Asuto Dogunma Harvester saga ni me suru le renge di na Lagos ti malo. Aves na hotel no lu. Aves na hotel no were ni mo state ojogu. Onye mwele go na we the million yimu. Aku go ni kaligegu. Ogba nu ngi bonyi sisi telu korota ni ma we the million. Aku go no si na kachugu. Akanji we sindi lo fatu ya lizi na kugo. Nobora kugo melo mu yesen. Akugo na wide Akugo na wide mili Onya wide mili Gobusu otake Adela mi pase kumbabo dogu Onya wide mili
Akugo na wide mili
Akugo wawa Ego gifam 400 million naira Goswe wambi
Thank you.
to need a milli. If on that DJ na Hong Kong nigga day. When you go to one them when you make a day. Jele no joke.
Jele no joke.
If on that DJ.
If on that DJ no.
Can I look who got lucky?
Jele no joke.
Got lucky na da funne.
If on that DJ no.
Go be the man you ma.
Jele no joke.
When you jele no joke.
If on that DJ no.
Oh my God. buja lo mandela ge mulike si de bobo na ndi awusa na ndi yoruba na enwe bilibili na dollars chukwu je ki 1 billion naira na ego chukwu magu esi nwichi atamonye kanabo si da na enuguku
si da na enuguku
esi nwan bi jefa si da kenelu mu lolori sherif omelagu manyota ene mulu sida junior onye enugwu nnumu
sida enugwu
esi nwichi atamonye onwubu lezi nne gi sida mwanyi mana nwanyi enugwu nnọnye obele nwaka chukwu dị na ru chukwu ga-enye gị 1 billion onye njiwe mmanụ ojoto chichukwu mokafọ dike ofu mmanụ ojoto akwụdoleze na mandela na ekeneme ofu nwake n'elu mụlọọlọ chiko gafọ evidensi nwanyị mmanụ osobili ofi ofu ofu n'ofu onye ojoto dike ofu
mmanụ ojoto
ofu nwa ka mma dili eche tobi esi ike na mmụọ ọlọzi ofu n'ofu ofu nwa dị ọba dị gọọmenti dị ibebe onye ego dili ezi nna mmụọ dị mma nna mmụọ mgbe dị mma ezi nna mmụọ jizọ mmụọ jizọ ofu nwa mmanụ onye abụ ụlọ ya ofu n'ofu ote ndị ike ofu onye ojoto n'ide mmiri anya jebe n'iseke ka ndo n'iseke ka nke n'odogwu haiti fu gomi ihe dị mbụ obi ofisa chi lani na lagos jemanu ndị obi na lagos steeti onye iseke n'ikede akatambo obi n'isachi enelu mu lọlọ gị lọlọ ọ dị ihe dị mbụ ọ dị ibeze mmanya mma
uge
bori iwe n'iseke eti mmanwụ na
lagos
wunye akatambo n'ikede obi n'isachi dike akachukwu dị igbo n'ineme obi ndị obi na lagos
akatambo
n'iseke
obi n'isachi odogwu
ha